Los Calawa. Trampos Music. Ella se panchala. Profesa 2016. Boza pura ya, pura ya, pura ya. Bashlange ne ke moshagala. Ke moshagala ke. Ke moshagala ke.
Let's take over 2016.
Yeah, yeah, yeah. Aungena ntombi wenziswa. Hamba yolala. Wemfana, ngithi hamba uyolala.
Hamba uyolala.
Awungena ntombi, wenziswa. Hamba uyolala.
Hamba uyolala.
Awungena ntombi, wemfana, ngithi hamba uyolala.
Hamba uyolala.
Isho ngoba ngiyasiphazamisa, sihle sinentombi zethu. Shonguba, kumnandi, masloko sebambana. Tofo, tofo, hey. Shonguba, uyasiphazamisa, sihlezi nabantu bethu. Awishonguba, kumnandi, masloko sebambana. Tofo, tofo, aw, yeah, yeah, yeah. Awungena ntombi, wenziswa, hamba uyolala. Wemfana, ngithi hamba uyolala.
Hamba uyolala.
Awungena ntombi, wenziswa. Hamba uyolala.
Hamba uyolala.
Awungena ntombi, wemfana, ngithi hamba uyolala.
Hamba uyolala nsizwa, hamba uyolala, hamba uyolala.